Amen ndima kukondela chikondi ndima kupatsati umayusa ntela paiwe ndina tela kona ndima pempela madaliso wa mlengi watu wazigwela uga masungulo mozindi kola pena leta osamba ndiwo paza mutima uzinena ukale gadiani ndikale gadiani uyanganile ntima wako kuopela dani dziko la chikondi usamba mukukoma osaiwa la chimodzi uzaona zokoma otilona ndiya mpili ko mabefe ya wili tipalikile chikondi ngati kolona mulili ndizakalanka idi wako Ziko la chikondilo Maganizo za kusia Dinabanga diliti Ndisegele mungima Ndikuraya maki Nditakala kaidi wako Ziko la chikondilo Maganizo za kusia Dinabanga diliti Ndisegele mungima Ndikuraya maki
I still miss you Something goes wrong When I miss you When I miss you Something goes wrong
Kalanka idi wako Ziko la chikondilo Maganizo za kusia Ndinabanga diliti Ndisegele mungima Ndikuraya maki Ndisakalanka idi wako Ziko la chikondilo Maganizo za kusia Ndinabanga diliti Ndisegele mungima Ndikuraya maki
I miss you Something goes wrong When I